I reached a special milestone this summer.
Some of me di my word that a tosso a dunkuno. Nas would do pepper subi or wabra bomwa. A chumwa drink caught a near my issue or wabra bomwa trim. I made him set mom rant here and then my bar. Wa muti me. I'm wa mobek kind. Talk here me cane and ring, sir. Na emra wo wo mena de se wunyi edu nko na ye ade kese na de bia no meda ejapo wo so se wo hira me ene nkwa tenten se me hwama braba mu a niema bebra sesa me hunu se ne njuma ene kase ene telephone ene ed opening a wo sisi ewo ya braba mu. Na yehwe abrabo ma nsakrae bebre ekoso de bia na eya na eya me wonwa bebre ewo nsakrae ekoso abrabo na de medwin we hu a eya na eya me de bebre because me dem se ebeboa abrabo ya yewo mi se odwin san sakrae ye hu nyina empaibo a ye bone se ensesa Yesu Kristo ni cheche a obedeedi wa asaso yiso na ohwe mu a uhu se eniema bi kra ahyase esesa na diedi kan ene awade a obonsam no aye na dwens opese ose no efri se onim se ne aware ene ebusua ehuhia ewo ye japa owo soro nsise ye no and acquire
eternal values. My own family anticipated
this moment. Me busunya eye nhyehyeye bi eboa me. Ah, ebetwe madwen akọ eniema akọ so ma brabo. Na ebi ni se me wofa ase ba ekọ hwehwe nkrata. Ah, etwem emre eduosu a me troma. Me jane me na emra na me sum eman yi e wo World War 2 no na enkrata no ba ko e ka makoma na enkrata me troma me maame se onkan e da na ye yi ato ho ama enanom na me kan emu nsam ni bi a kire wo na mahu odo ene obuo a me mawofo e wo maame mawofo ye enkrofo bi ana won aware ye ene emofra tete ye eda won akoma suye as their highest priority. My mother's date letter 1945 enkrata no ahyase ni maame se me dwen emre nan etwam no ho a eya na eya me ya se me ne wo entimi antena se endi ena wode ato ama enanom na afibia no se me dwen ho a me dwen odo a me wo ma na enam se mini ho ni ntine die metimi aye ene nkrata yi a metro na se medwin ho a mehunu se ne eniema a waye aboa me na die di kan medwin eniema nketenkete a maame wo ye maame ebi ne se me sori fim pemu a enwo se medwin eduane a medi ana socks a meshe ana shirt a meshe eno ana se mekwa akotwe me draw na metwin a menya atade a ehotew ene eduane edi ene ntoma a mede bekata me ho se mepese me koda na medwin eniema ekoso ewo yefie a eya na eya menije bebere na mekenkai sankrate yi eya menije bebere ebia na bebia ebia na ma sitinin a mewom ewo osum na na mesum no enye ni nti na metwa menkrata yi so mame odo a mewo ma yesronko se medwen abrabo ana yewom ewo efia na ye menije bebre ebini enchrechre a ochre ye ebini agro a woni ye di ye de bia na wunya mre eni ye di agro eni ye ye eniema bebre wone papa se wu tu kwan po ana mo ne yekọ de bia na ebusua ne hu hia o na emre ya mini fie no ma fifie ye efri se me hunu odọ enye nije a na ewo ebusua nim no na enam enchechere pa ene ntete pa wo de ma mi ntino no ama me ni ejina o ama me eye me nije se me ye oba efri se wa ma me ntete ye pa na me bom pa ye se metimi ejina na me bom pa ye se afia ebeba no metimi ne wo edi eda a wode ato ho ama ena no onyame nhira wo wonyema bebrebe a waye aboa ewiase ya ye womi oba me do oba tom na se me kenkan enkrata yi me dwin me busua ho me worda me wo mistake ene tibia wotete me no na onipa bia no usuban ene abrabo a wo na odwin in church ene niema ewo latter day saint asori mu a uhunu se eye ade a eye sononko na esom no eye esom bia edi ye japa wo soro hyehye ene nkyerekyere a yedifo a wote ase kyerɛye ɛno na kyerɛye ɛkwan a yɛbɛfa so atete yɛbusua ne yabɔ yɛabrabɔ na sɛ yɛdwen nsɛm a yɛagyapa wɔ soro kyerɛ adam ɛwɔ genesis ngoma no mu a ɔsoma ɔka kyerɛ sɛ adam ɔbɛrima ne ɔbaa ɛbɛfi wɔn agya hɔ ne wɔn na hɔ na ɔne ɔyere ayɛ nnipa baako na aware eye adie bia ehuhia efri se eye eye onyame ne hyehye a ebeboa ye ewo asase mi eno ne hyehye a onyankopon ahyehye se ebema ewiase hyehye etintim se odwene asofudie tumi no tibia edi wa aware mu a uhunu se aware eye adie bia ehuhia na lessons taught in the homes by godly parents are becoming in awofo a won etete won maye ehuhia efri se eno boa ema emofra n etintim ewo nsesaye boni e ekos wewiase mi se odwini ewiase hu a unu se eniema bebra sesa eniema ekos no eye eniema esesa ajenkwa ene ye japa wo so hyehye a ombe hyehye wo asase so nanso awofo ebo wo ho moden e tete wo ma ye a ebeboa wo ma ama wo etintim e wo abrabo e wo mi e wo mse suku teachers ene impenfo e wo asorum ebeboa awofo nanso no e ye awofo no adie se won betete won ma na eno na ye japa wo soro ankasa aka se eye awofo no adwuma se wo betete won ma ewo nimu na ye wo ekwan bebre a awofo ebetimi afa so atete won ma ama won ma no etintim menemo metremo eniema num bi a beboa mo ama oma awofo ama wo ebusu etintim de edikai awofo betimi ni oma ebusu abompa ye won bebompa ye a kire ama ye japa wo soro ama wo do ene ntiase na wo de atete won ma de toso mie no won bomoden se wo be your family home evening woni won ma bekenkan trokronkron mo wone won ma bebo mpae wo mu bedidi abom na won be kire won niema a ebebo wa wo de toso mi ensa awofo ene won ma impenfo e wa asori e wo se woni won kasa efri se woni won kasa eno ebebo wa won ama won ate won emma no ene ye ehuyie and specific needs. Deɛ ɛtɔ so nan awɔfo ɛwɔ sɛ wɔdi adanseɛ ɛfa Onyankopɔn ho ɛkyerɛ wɔn ma na wɔnkyerɛ wɔn ma sɛneɛ nhyira a wɔbɛnya firi onyamesom mu deɛ ɛtɔ so nom ɛwɔ sɛ awɔfo ɛtete wɔn ma na wɔma wɔ adwuma ɛwɔ fie ma wɔyɛ na wɔpɛ kaprɛ ma ɔmo na wɔkyerɛ wɔn sɛ ɛho hia sɛ ɛwɔ sɛ wɔto susu na wɔyi bi fi saa sika yi mu ɛde tua ntotoso dudu no na saa nneɛma kakra yi ɛboa ɛma abusua tintim ɛma asɔre no nso tintim
Our strength and family cultures will be a protection
na,
for our children.
Ye fie ene ye busue mu no. Se ye yesa ni ye ya. Eno ebeboa ye nkwala na ama won tintim ewo tibia ye wo mi. Efri se ewiase niema no adoso. Ewiase niema no a ema nkwala no ebehwere won titiye no adoso. Inti no ewo se awofo no ebo wo ho modin etintim. Na President Joseph Fielding Smith ekyere biribi. Ɔse ɛyɛ awofo no adwuma sɛ wɔbɛkyerɛ wɔn ma no nneɛma a ɛho hia ɛwɔ Yesu Kristo mu. Sɛneɛ sɛ yɛbɔ wɔn so a wɔbɛhunu nea nti a yɛbɔ wɔn so. Na wɔbɛhunu nea nti a ɛwɔ sɛ wɔn di yɛn agya pa a ɔwɔ soro nhyehyɛeɛ no so. Na me nuanom mmɛma ne mma mopɛ mo abusua mopɛ mo mma mopɛ sɛ mo ne mo mma ne mo abusua ɛbɛtena daa anaa sɛ mopɛ saa deɛ a ɛneɛ mepɛ sɛ mokyerɛ wɔn nneɛma a wɔn bɛyɛ a ɛbɛma wɔn ayɛ abusua pa na asɔre ne nkyekyerɛ baako ne sɛ okunu ne ɔyere ɛyɛ wɔn adwuma sɛ wɔn bɛdɔ wɔn mma na wɔn bɛhwɛ wɔn ma na wɔn bɛkyerɛkyerɛ wɔn ɛsom no nkwadaa ɛyɛ akyɛdeɛ a onyame de ama awofo na awofo ɛwɔ sɛ wɔbɔ wɔn ho mmɔden na wɔnkyerɛ wɔn nneɛma a ɛbɛboa wɔn wɔn mma wɔn ɔdɔ na wɔnsom wɔn na wɔyɛ nneɛma wei nyinaa ɛbɛboa nkwadaa no ama wɔn adi yɛn agya pa a ɔwɔ soro nhyehyɛeɛ no so na egya a wɔn abusua mu ɛyɛ wɔn adwuma sɛ wɔbɛhwɛ abusua no so na wɔbɛbɔ mmɔden sɛ abusua no ɛbɛyɛ nea a ɛbɛma abusua no ho atew na maamefoɔ a wɔwɔ abusua no so mo adwuma ne sɛ mobɛhwɛ mmɔfra no mobɛtetee wɔn na wɔn ɛbu adeɛ na wɔn ayɛ nea pa megye di sɛ maamefoɔ no wɔn adwuma ne sɛ wɔn bɛ tete nkwadaa no a wɔn ɛte asesee no ba menim sɛ sɛ ekunu ne ɛyere mu ɛyɛ wɔn adwuma bom ɛtete wɔn abusua a ɛbɛboa nkwadaa ama wɔhu ɔdɔ na saa teteɛ no nso ɛbɛtintim wɔn nkwadaa no mu na nkwadaa no nso bɛhunu sɛ wɔn awofo ɛdɔ wɔn na deɛ wɔrekyerɛ wɔn no ɛyɛ ade pa
Building a strong family culture adds another layer of protection for our children, insulating them from worldly influences. God bless you, goodly
fathers in Zion. Eja ne enanum, a wo asumi mu. Wɔn ma mo nkwada, a wɔn sɛ wɔn hwɛ wɔn so. Na awofo, mepɛ sɛ mo kyerɛ mo sɛ, ɛyɛ anigye sɛ wobɛtete akwada wɔ nyamesu mu. Na minim sɛ moyɛ nneɛma wei nyinaa onyame bɛhyira mo na megye di sɛ sɛ yɛbɔ yɛn ho mmɔden a yesu bɛhyira ɛ wei ɛna mekyerɛ mo wɔ yesu kristo ne din mu nti amen